Puo Poko Setswana Puo Poko mo ga itsho khumo le lehumadi la lammo go nna lo ena ra tswana re di khongtsanga tae lengwe molotsana wa tsine monate phetsa jo pela fo
I'm finished.